XB, turn it up.
Are you see Penny Boy?
Huyu mtoto muone kwenye foto, anavutia cha kiwanga tumbo joto. Akigeuka tu mimati na watoka tu, akiinama ulayo anakuna tu. Ana umbo namba nane, like butterfly, ana minuso mwana wane.
MC don't lie. Wambea wanafiki washa kota, kota unajua. Mimi nakupenda wewe tu, unajua. Mimi nakupenda wewe tu, kote sinajua. Mimi nakupenda wewe tu, sinajua. Mimi nakupenda wewe tu.
Mchana usiku silali, mina zisaka salali. Usiyo kanchiti mi, itani umaro, itani umaro, itani umaro.
Wabea wanafiki washa go down, go down, yeah. Washa go down, go down, down. Sinajua, mimi nakupenda wewe tu. Sinajua, mimi nakupenda wewe tu. Sinajua, mimi nakupenda wewe tu. Sinajua, mimi nakupenda wewe tu.
Baby.